Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Let's do this.
Welcome for is for Pele professional music. On this.
Check door. Let's get a woman down. Let's go. You know what it is when the air is with the team.
T O S E on the one. Chambaso, na liquete fe kamane wizard. Lelo wacha patumba no wizard. Nimi satana la mekela mushani chipova tintaluka. Halo satana ndekera kosi.
Shidi bwana uzi.
Na papa. Shidi devil ndekera kosi.
Yeah yeah.
Hey, hey.
Chula ta kwandinga okupopoka nokula winwe tandinga satana ndekela kofi uno mwaka wandile kamba kafye chiliwobe ndi wabashema ngana kwata something taupema ela no tukunchatinga icho chimono kumpetinga ngana kwata mane kumbingula wifi don't defend it chula apa nomba tafyabe polaka apa nomba palabas bakai
nali kwetufe kamane winwan lelo wacha fatumba no winwan. Limi satana la mekela mushani chipova tintaluka. Halo satana ndekera kofi.
Shidi bwana uvi.
Na papa. Shidi devil ndekera kofi.
Yeah yeah.
Hey, hey. Hey. Shima,
Gabo Fioshila Pantash, only 20 and a man. I didn't check the Quatina Banan, Quentuva, Shima, Loy, went to Luka. She devil the Kelakof.
Yeah, yeah, yeah.
San Satana and the Kelakof.
Kajara tunyere chapa mwure keve shive chichama lingos. Chinkonja tiesto pofeka pachalo inga kufunyama pimpos. Pachalo kushaina we mwine no kupopo kashire kampe mwine. Shana busale busale fipwishe fionseve katire fiochari. Devare mekela murine narikweteze wino kamane ine. Kidoko kidoko pachalo kuchisenda fesimbono refi mpepi.
Nalikweteze kamane wino lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushani chipova tintaruka. Halo satana ndekera kofi.
Shidi bwana uvi.
Na papa. Shidi devil ndekera kofi.
Yeah yeah.
Hey, hey. Hey. Shima, uvi.
Chapas.
Gabo Fioshila Pantash. Ino ni 20 na manosh. Ali njika te kwa tina wanangu. Ntuwa wa shie malo iwe ntaruka. Shidi devil ndekera kofi.
Na papa.
Yeah yeah. Satana ndekela kofi.
Yabada manesa wana masha.
Chidefu ndekela kofi.
San.
Hey, hey, hey. Satana ndekela kofi.
Na papa
masha plus.
Ela anku apia po. No worries for Pele professional music.
Jekani matisa pala. Managers de la
luz. Pass beats on the 1-2.
Atisane po. Yangi na ifa twek. Basimu ila po. Isaac J.M. Wano talala. Muzo josh.
ZambianMusicSite.com.